masala.
Bamcelela kaZuma, bacela kaKhumalo. Bangicelela kaZuma, bacela nakaShanta. Bacela ngobisiko, benzela umfana na. Ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena. And khethile, khethile.
Ntombazana ndini ngikuthanda ngize ndlula bangakini ngakuthandazibekwa ngikhetha nangokukhisi ngakuthandazela ngicela inkosi ufike wancika wathi gqi ngakucika wathi mncwi sacisha ibani cwi ayi kanti kuyangigcina ngaswitcha wathi gqi asithembe ukuthi uyabona ukuthi angizanga ngokuningi ngikubhathele nje isibongo angifuni omunye umuntu angibona wena wena liyofika lelo suku ngizokulobola wena baby uqhama kwenkanyesi ukhanya okwelanga ojela noma lona isolile isandwa sami
bangicelela kaZuma bacela kaKhumalo bangicelela kaZuma bacela nakaShanta bacela ngobisiko benzela umfana na ngayicelela ke mina I can't tell her when I and I can't tell her can't tell her.
Zela ke gonk, musukala we mam Usiseka ngelosi, inkosi kwazi ngegama Mbonga umawo wakuzala, mbonga ubaba wagondla Mbonga namandla wakho, kulezi impesa inqobo Buka phela wesisi, mfuna plenty ye kids Ushumayela mfundisi, ngizovula ivele ngimkhisi Asikaqedi my love, nale ndawo asikayazi Kodwa ke sobonisana, wena mavilakazi
Bangicelela kaZuma Bacela kaKhumalo Bangicelela kaZuma Bacela nakaShanta Bacela ngobisiko Benzela umfana na Ngayicelela ke mina Ngayikhethela wena Ngayikhethela ke mina